fuck up with daddy. Basa pani wadani wanyuza kutini kole wachisaka. Kukula kwangu nea lungu amati aini simfuwa. Koko bako mbango sinibankuliza wede wede mbele gabasaga. Niti uli wanyami nivele gabasaga. Swag on lock, munga nilu maselo. I don't give a damn on pussy na masela. So sexy in a life in a wasela. Marwa model was a janky. So like manani sumuna na bakaji. Okay, piti semo, moyo wateli wankana na laki. Yopanga vishiriki tosa, faga machine pakati. Kuko pioko, opinion ina inegwa nyogo. Sarari kireti ya bugogo. Na change tigolo podu wa mtengo. I'm sorry ya soko, mkiti zoko. Kukubwa mpaka mbe moko moko. Pamusha shabantola ndifo poko. Niinende kwa kuleta mashoko le kutika soko. Basopa ni wadani wanyuza kutini kole wachisaka. Kukula kwangu nea lungu amati aini simfuwa. Koko bako mbanga sinibankuliza wede wede mbele gabasaga. Niti uli wanyami nivele gabasaga.
Kwenye matunko tule puisha nyalolela mpepe nsunko. Anyway ni kutamba ule isuka sana munina. Na kupapata ni pabantu mulila. I don't care ya shaninu ino wadwa na nguvu shote shandeluila. Naona ikakaleva sinsi katwishi. Nga fibiongo fiena nshitina kashishi. Kontrolo la mlaiki finshi. Fiba mudala mwilenga nduso mchinshi. Inishi mufaja mbesha. Kionse mulila tiyo ni mpesha. Nalipupa ni fifine na lelo munje bende wela. Fujikumatunda macha. Fujikumatunda macha.
Basopa ni wadani wanyo za kutini kole wachisaka. Kukula kwangu nea lungu amati aini simfuwa. Koko bako mbango sinibankuliza wede wede mbele gabasaga. Niti uli wanyami nivele gabasaga.
Jumbo.
ZipPushUp.com.